ureke duhimbaze uwiteka
uwiteka
ineza ye yuzu isi yose Kore ibitangaza
ibitangaza
Rena
turishimye
Rena twe turishimye
Uwite kahita kunoreze
Kunoreze